biwa debi inji Kololo mukono go mwene mboyaga ojikakanye Mukama tutase abantu bo bagwao bakulembeze bo bagenda basumba bo bagwao abantu abatalina mwasirize nababwe bagwao embere tabuse abakalwa batulese atafudde kirwadde nabagenda kufa wavu obwenkanya bagwao mazima amatufu gagwao bantu abatufu bagwayo kyetuva tuze joli gatufukamidde tugasanga loboozi tusaba kama katonda Sadraka Abudu Nego Muriro Kweya wonya Dawdi Echisanja Chigoliasi Ono Goliasi Enyini Mubisera Bya Musa Wateme Kubo Awatari Kubo Eno Nyanja Enyini Yamba Mukama Kololo mukono go tasabantu bo Kololo mukono go mwene mbuyaga ojikakanye Kama katonda Ganda namwe nabasamize mwe nabalogo namwe mwenenye ukama ulira sebo